Iko sira duuru, sira jumɛn ni jumɛnw de don? A bɛna kɛ gɛlɛya ye sotaramaw, transport ko mɛn mɔgɔw olu bolo, yala aw miirila o la wa?